Zabbuli 41. Aweereddwa omukisa oyo ajjukira omwavu, Mukama alimulokola ku lunaku olw'akabi. Mukama anaamukuumanga, anaamuwonyanga era anaaweebwanga omukisa mu nsi, so tomuwangayo eri abalabe be okumukola bye baagala. Mukama anaamujjanjabanga ng'ayongobera ku kitanda, gwe olongooseza ddala ekiriri kye bw'alwala. Nayogera nti, "Ayi Mukama, onsaasire, omponye emmeeme yange, kubanga nnyonoonye ggwe." Abalabe bange banjogerako obubi nti, "Alifa ddi, erinnya lye ne libula." Era ne bw'ajja okundaba, ayogera ebitaliimu, omutima gwe gwekuŋŋaanyiza obutali butuukirivu, bw'ava mu nnyumba, abubuulira. Bonna abankyawa, bangeyera wamu, bateesa ebigambo okunkola akabi. Boogera nti, "Endwadde embi emukutte, kaakano bw'agalamidde, tagenda kugolokoka nate." Era ne munnange mukwano gwange nze, gwe neesiga, eyalyanga ku mmere yange, ansitulidde ekisinziiro kye. Naye gwe, "Ayi Mukama, onsaasire, ongolokose, ndyoke mbawalanire eggwanga. Kyenvudde mmanya ng'onsanyukira, kubanga omulabe wange tampangula." Naye nze, onnyweza nze mu butuukirivu bwange, era onteeka mu maaso go ennaku zonna. Atenderezebwenga Mukama, Katonda wa Isirayiri, okuva mu mirembe gyonna okutuusa emirembe n'emirembe. Amiina era amiina.